The song is dedicated to all mothers in the world.
29. Damn, Drew, tell him. Ndiye mama kipi useme kwangu sitosikia. Mama ndiyo nguzo kubwa kwenye hii dunia. Thamani yako bado sio na wako ifikia. Story ndefu siwezi hadithia na tamani lia. I love you mama, na kupenda kweli. So pendo wa ulimwengu wengi wao ni matapeli. Ulisimama kidete mpaka mimi niende school. Japo haukusoma sasa na ulitaka minsi fail. Mbuka kipindi mdogo nilinyia mkono kauosha. Hata nlipo umo upendo wako uliniponya. Japo shetani mbaya pete yako alivunja. Ngali mini mdogo sijanza hata mikusoma. Vikwazo ni vingi la wanawake ni jeshi kubwa. Hata baba lipo pasa au tulijituma. Kupambana na majengilo loleta dhuruma. Tegemea cha ndugu fa maskini ulinifunza. Miaka kama 16 nilianza ugomvi nyumbani. Sikujua bwana mdogo ninaendeshwa na satani. Mama kikemea ilitoke ilipepo ndani. Mpaka nilipofunzwa maisha na wanaduniani. One time kwa wamama lotupigania. Two time kwa wamama loaga dunia. Three time kwa wamama walioumia. Kupoteza watoto na waume kwenye hii dunia.
Dear mama,
we love you.
Dear mama,
we need you.
Dear mama,
we love you.
Dear mama,
we need you.
Dear mama,
we love you.
Dear mama,
we need you.
Dear mama,
we love you. We need you.
Dear
we love
mama.
You. I tryna pay what you did for me mama. Lakini naelewa kitu kisichowezekana. Ndo maana daily naomba kwa Mungu baba nikujenge mjengo pushi gari za for real mama. Kweli mtoto kwa mama uage kui. Nikirudi kwako mideko hata nguo misifui. Mama ulinifunza kutofautisha maziwa na tui. Hakuna nenipenda walo wengi kwangu ni madui. Hey mama futa machozi mbona Mungu atabariki. Maneno yako na ye baba kichwani hayafutiki. I'm sorry uliposikia mimi nala miadarati. Ulitaka ni mjue Mungu minipo kwenye party. Sometime hata kwa simu mama wewe haunipati. Inauma sana napo shindo kutuma hata laki. Ila kwa vile mepeo uwezo na mini mambo tatiki. Tutuboa kwa umziki, tutapata mashabiki. Don't worry mama, tutaishinda hiziki. Don't worry mama, sikia mwanako na vocheza na biti. One time kwa wamama lo tupigenia. Two time kwa wamama lo aga dunia. Three time kwa wamama walioumia. Kupoteza watoto na waume kwenye hii dunia.
Dear mama,
we love you.
Dear mama,
we need you.
Dear mama,
we love you.
Dear mama,
we need you.